Mash, Mash,
Mash, Records.
Nilipenda nilikupenda, sasa mbona umeniacha? 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 Tambui, au kuna mgino na mpenda zaidi yangu mimi, hilo sitambui. Au tatizo pesa, pesa, for you and you, pesa, pesa, au sijui kukupembeleza, wewe.
Nilipenda nilikupenda, sasa mbona umeniacha? Nilipenda nilikupenda, sasa mbona nilipenda nilikupenda, sasa mbona umeniacha? Nilipenda nilikupenda, sasa mbona umeniacha?
Tumona muona tijangwe no tonight, cause I got the love you to show you tonight. Njaga la tubele babili tufekai, you are right, babili fekai. Oh hi, babili fekai, babili fekai.
Oh baby, come with me. No, my dance has no any black is so tight to step with the biggie miss checking. Shit or the shy and you get to break it. I know, yeah, you know how to shake it. Come my girl, I'm going to stick it. It's you girl, never seen this worry. And they try, let's go to fixing. Nakupenda, mwanzo hadi mwisho unakuganza. Nikikumbuka yale yote tuliotenda, nateseka kisa we, mina konda. Tulipo miti nilichuna, ingawa nilikupenda. Ayo yote, tudamilia kuyatenda. Baby, ma, still your mind. Njo, girl, hey, take it easy. You said I'm yours, I say your mind. Kuchukia sio solution, listen in the decision. Long time nakumiss, njo unipe kiss. Siku kwacha makusudi, nilikuwa sina budi. Daddy na omba God, I mean the greatest Lord. I wasn't nipa juhudi na sasa na jirud. You who look good and you real look good. Damn it's hard but I be what I say.
Nilipenda nilikupenda, sasa mbona umeniacha? Nilipenda nilikupenda, sasa mbona umeniacha? Nilipenda nilikupenda, sasa mbona umeniacha? Nilipenda nilikupenda, sasa mbona umeniacha?
Papa's Records.